hayo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare noga e jegom lewru juillet jena yamde sokitu studio tamani miden tawali maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji di yumar way galo gagne kante wonto boggi jamde to on compétiteur wi de odo suko jokkole ko be darti faabe kay carbo yonki makko kanko no dirtede Marcel Mado wattu jono wadi noddango fewde e yimbeel makko be en tinno foti jombito le majjundo li tawede kenya yimbeel hewbe jehi yewde wo mo to mo lelito onde to wobbe ko litti wiide wattu jona no hollita wiide wayde jam e deejeraano wondi hebude sembe le leedi ndi caggal mududo be ko litti wiide golleji Marcel Mado di wonko jibndiru dum kanye dum wono wadde bonandaji fewtude e makko kolitiide jallini burdaabe noddeteed imi raddo gondi badale menaka yimbeel mabbe nayo yonkiji muuden karbaale hen sukaabe ni kanye e yimbeele nayebe kawri tal jotta balle dele kaloje delde français koore de dum wondi e jokkiteede fa hande le ngalure ko duarde no ko noddeteed Abidjan Kenya Mali hebi ton ngalu yehi demi final be kolliti wiide Mali kanye e Congo ko kawrite ko fe goto watta e baddu di wono sembe kabaruji bimi jogini on do bete hande di bismillah modon e hedaade kolitiwido odo kabaru joni o yottimin be bi hidu wono no gube jihadin ko no dirtir ansarul islam de holita werbe memindiri le leedi burkina faso de kerol hakkune mali e burkina holita wede yimbele njoyom keddile hen sikitaade wiyede ana gonde gube jihadin ko be yimbele mangal pade gombe don le leedi burkina de kolitiwido yudum wayde pamral hakkune mabbe non kenyan kanko dum won noddeteedo Marcel Mado o yonki makko hosifa harbe be kolliti wiide odo yo balli fitodo do beme ande de wakkati dum woni fay dum hebi anka iner jammandem be kebi faabe karboton yonki makko yama dudle mobil makko o wonno talatar jabbinon den de wakkati de bonandaay di kosi wadde fewde e makko de wattu jono wiama jabe de won natunde faale becce makko to kako naba su doktoror to be kolliti wiide balde makko ana yeso hono wori Mohamadou Samaseku
tiagal ko yabere gonnodo der terre makko o itako woni ko kanko ndokko wa kabaruji do bembal ande kesse lulure internet holiti wiri anni makko wonno wadde no dango bangal hewtagul deejere wat jun o koy fe goto hay fal tafun o wi dun o wi da fi yu imadaji ngade do inde makko o do jeddawo sanne golleji lam ko be kanko Marcel Mado o na sifo sanne do kabaru yugurguji der windande makko lolirdo Maduka journal do bembal youtube der internet o yopota yimbe le dina o yopota dun artiste en o wonda kafe e kabaru projet waltingol nugal saraji di fay boyal jati wonno der imadaraji yimbele jeddobe wuteji referendum o tagal bonondo ngada do fewde e makko o yimbele tiddube hewbe jehi jootode mo iwdebe heddube lamube yottade ministre en be do ka ndukki adi jati wadde bawde mun en fuf yalla yimbele gulube dunbe nandata der juude sariya
faande le dido golleji be kolliti wiide kenen wo majere wonde do bomako do be do yimbele mbiyana kaaja kanko Marcel Mado pama yalla yimbele hebe goni caggal dido bonandaji le majjum honde to bobbe kolliti wiide wayde jam e deejeran wonde hebudo sembe le leedi ndi be mbi wonko bilindire golleji Marcel Mado di kanen dido bonandaji du sabi de yoga e halaji makko di funo lamu o worrino dum o halata do mudun kede kanko no dete do fodde tanju guraw kenya mo wonno haludame mawdi do ko mo sifido hen do foccitango Mohamed do Samaseku.
Je pense qu'il y a un sentiment général.
So gonga hale mi mila wide tiagal kabaru rafindenago o sifa mette mawde ngoni do bibe leedi ndi. Dum walda e talka ku yimbe le e kanye bunnugol jike mabbe fewde e lamkobe be. So dido ti laj fuf kawriti sikke wala jamarande dawranan hor mudun no sifa holitingol mette. Nenno mi mila wide yu jogol mo rafindenago modon gurudo o sawimbini. Banga politique dun imadaraji kabaru nuga seraji di na mbawi dun sawimbinde dun.
L'histoire de la Constitution n'est pas à exclure.
Be kolliti wiide kenya yimbele dido wuybe kani en cuma lumo suguni kura dum won do medina kura do wakkati de be cumetede do wiyama won yimbele be jade kalisiji muuden hollitam wi'e neddo goto gonno neldu ton kalis kanyum be jeso be jade wakkande muudun de fu tiagal muudun de jamarde hebi so nangu yibe fiibe faabe baddi mayde den dum woni yite watta e mabbe sekrab so ngabbi do be mala me ande gal odo mayne terton mi jojjo modon no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jeddi nay sapo go sapo go chapande jeddi joy chapande jeddi nay sapo didi fandi fu burdaabe didon burdaabe nayon keddikili hen talatar jabbe non de jalle nyen gol bino derte im khaddo holita wedon sikita wedo gube jaddin kobbe kanyen gon ciagal dido bonandaaji dum wadi le fu nangi leedi meden di kerol hakkunde mali e niger afp kanyen mangal paden fa yotto yimbe lo gotna fu koliti wiido dum no gubal jaddin gal bino derte adnan abu walid sarawi o kanyen won ciagal dido bonandaaji o do neddo mitite dem wiido o yomo wonte gubal no derte tengal ita islamic gal mohammed samaseku
afp holiti wiido berte talatar nde jaddin ko be chamuy do burdame en jaleñul imgad der d'accord mabbe intersectit nuko ana wudiri minaka hakki kiloji chapandi nday do lawol minaka gosi fahande e levi mabbe famdi fufu civil en nayon kiddi hen suka goto e nayabe tato ngotanado goto goddindu odo kabaru o holiti wiide hakkilaji jamarande imiki yobbe mabbe dun dogi iwde der d'accord nde e hakkilo mangal pat en leedi mali yoga gubal jaddinke abu walid sarawi ngal fedde ita islamic golliti do bonandaji yobonandaji ngada di ciagal bomboore fusunde fewde e jigare mobulaji larme mali hakunde gawo e gosi ele kumnike mo be ngadi non o larme holiti metti mudun bangal iwgol neddo goto e yimbe lanay bormube
fande sekirabe honno dum wono golleji jaddin kobbe gorrino micciti den video mbaraabe kerol hakkunde mali kany e burkina faso to non be kollitiri wiide wattu jono wiyama be do yimbele du yob yimbele njoyom non mi halni on do kabaru di pudata non non dum wadiri sabidebe kolliti wiidana wiedu be do sukabe dum won ley gubal gal be noddata ansarul islam gongal hakkunde mali kany e burkina faso holitawe le maggal be do yimbele jeya tagal ko nayiri bangal chafaje de kobbe kolliti wiide leedi mali ni dum wondi yarde yeso leedel de ker dirden de fu be mbi mali ardi dum wodi so kanko ministre kumido kabar kebe le leedi ndi kenen o wodi kawrital makko balde tati dobbo makko do le gal do kawtul kun faana dum faabe jewto yalla hono be kan yirwinirde dido golleji kede kanko no dirte de mamadou bankana mayga kanko lami feddende no dirte assurance la fiende ko mo sifido hen do facci tango mumini sende bu
depuis un certain temps nous avons mené des pistes de
gin la watu mi mi jike do kabaru mali yo tatto berela le leede iyemo yirwudo ka kebe mum bangal assurance ana famdi mi taykitike yo batte rafi jande na jande e gollende yadata mi bawa sottude kulleji assurance so mi jangay fagasa min en gollobe assurance jati kani jo inde dabareji wattu yimbele ana kollita wiide assurance gondi le leedindi woda yo min en kani faminde bibbe leedindi do majji kala goto e men fu ana hani mi jade do dabareji lobbi e ewde golleji e kulleji assurance di hauranta bibbe leedindi bangal cuguji goto e men fu ana hani wattande hakkille lumo e misal wala ko millionji sappo wonnani do renugol milliarduji cappande nay biden kani mi jade
moi je pense qu'à ce niveau également il faut relativiser les choses
kuliti wiide yambereji gondude e wadde ta abidjato le leedi kurdoar ni kenya mali hebi ngalube jehi demi final ciagal ko pidne e kongo braza ko wiama fe goto heba en baddu ton mali le aljumaare waronde be kan hawrtinde ton e kurdoar kanko nuddete jonas komla o ya kanko e kintino gubal mali ngal kede ko mo sifido hen do faccitango mohammedou samaseku
les enfants ont tenu pendant 90
sukabe be tindiki sanne ima draji minitaji chapande jenaay be ngadi fewde e ndedo fedde de yaba kifi ka mudun faysu be nanali baddi dum fufu ana e figul balon ka albarka allah min jottiki demi final hande kay min puddon landine dum no gila joni der wattu premier mitan o sukabe be mbawali fide honno be kolitani ka wattu fofterande ko min kalde mabbe ko min kolitibe no be kani fide no fewiri e kanyen no yawiri woni ko be kunchoni dum hore wattu deuxième mitan o be kebal baddi ka dum nafibe denno imade amen wonno e baade yade second tour o albarka allah min kebi dum hakke maccuji didi min kani wadde bangal landine nal mondial o derno benen kani landine match amen fawde e Cote d'Ivoire o dum latta ko hunde yafunde sabbi dido leedi woni silmindo kawrtal gal dum lati fuf kay kawrtal gal latto faydingal sabbi pel ide fuf na mbawi fiide ballon
les deux équipes vraiment jouent football
be quality wide leedi mali ndi be kebi ton galu kasen won suko mabbe keddo medaille kire kanko no dirten Aboubakar Bable Draba o holitawe do hebi ton o do medaille kire le leede le jorumde afrique njaade ton de holitawe leedi mali tan hebi o do ngalou
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fabotobe studio tamani
sekirabe jurne le jelo don ne le kireduji tobe kolitiwi to banambo to dum won le gelle didi kany en memindiri ton amiri en dohli tawe cuudumude en memindiri to dum won nokko noddertere kile fuka kany en ko goddo noddertere kirohan le majjum be bi yimbe le jaddom kany en goni barum le hen tiagal modon kanko kuma ndo goddo to banambo to on noddertere madu tembelo yi ho joto yi kino dido bonandaji ngadiri ton fa jamarne yalla iblisaji mudan lelo se ngute ngartan faado an so ngodo wattu jono jamarne no wonde hokketo hakkilaji lobbino kabaru to raji tongi do wattu suka roobe dewle ila killifaka o worri kanko don debbo lamido fedde humnide kabar hakkeji suka be galleji gondo to holli tiwido do waylatal sababu so bomi faabe do suka be do mawni nyaw ciofe hemto do en ton der gondo do adi kiwid nyalom hande mo hillifaka fu dogal mudu habata keton ministre kumido kabaru sariyaji leedede meden de omo wonno kenya to gawoto o yeho joti kono cagalde majernde wonno so jamaare wonde to gawoto le wi jabanay laamu hakkunde jojju ineton so yimbe la taton keddi le hen o holliti wiide ngoldo ho jugul an wonde a wadde ton miccitede wi dum wadinde 12 lewru juillet hitane 2016 kanko ismaeil konate do o joto no dido golleje ngori fa faame hebe ngon cagal dido bonandaaji se wute ngaran timminiran do kuccala do wattu joni wiama suuduma do humnino kabaru cialal wondo ton do be jinnito bureau mabbe keso kanko debbo no dirtedo watara aminata jabate o kanko no horede de do fedde le majjudo wo jayal hono hani fabira dido golleje no ngodi o mo hani wadde le hen ko yata duubi joyi le bureau makko yimbe le chapadna yo go ongol le hen do kadde se kabaru di meden di nyalom hando min joti o sanne hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade hono andir ronno do e seeda yotere meden de ana wodi wasalam.